Yeah. Whoa. Mcela ungenze ngathi uyangithanda kanti wena ungithandi. Mcela ungangiphutheni uma ungangithandi ngiyekele. Mcela ungenze ngathi uyangithanda kanti wena ungithandi. Mcela ungangiphutheni uma ungangithandi ngiyekele. Mcela ungenze ngathi uyangithanda kanti wena ungithandi. Baby girl, move on, move on. Mcela ungenze ngathi uyangithanda kanti wena ungithandi. Mcela ungangiphutheni uma ungangithandi ngiyekele.
Selokhu engathanda umuntu angazi ngizizwe ngalo hlobo. Bengikutshena njalo ukuthi ngifuna uthathe sami isibongo. Unyathele emagcekeni nakokuchonxo, ngifuna sikhande ubuhlobo. Bekumele ngifele othandweni, stress sakho emqondweni. Hamba uphuze ubuye ekuseni, usuyangincisha ekamereni. Kanti impela kwenzekeni, ngibona umngane wakhumbale. Wathi ngamisa pho umngane ekhaya kinaba sakwazi. Ngithi ulandwa ngama-trans, ujayive uhambe namaphansi. Engeke ngiyahluleka, lothando ngiyadeka. Manje ngiyabaleka, ngiyakhubeka. Nini ngibekezele ulibelungu gangela futhi uhela ngisenendaba nawe vele uthola abanye abanemali.
Yeah, senganele asiyeke lokho besikuwo baby, ngicela sikuyeke. Ungangiphrithize i-stress sakho mina ngibekezele. So many mistakes ngibekezele. Wena kweyami phuma angisakudingi. I think it's time to let you go. Many argument it's some close this case. In case if unkinga, you can call for advice, not for love back, not for love back. Mtell you can pretend you won't get you when I won't tell you can pretend you won't stand in your. Mcela ungenze ngathi uyangithanda kanti wena ungithandi. Mcela ungangiphutheni uma ungangithandi ngiyekele. Mcela ungenze ngathi uyangithanda kanti wena ungithandi. Baby girl, move on.
You said you love me, no bitch, I don't give a fuck. Cause I see you playing games while you pretend to me. Only need money. You the gold digger, no go fuck yourself, girl. Yes, I'm good on my own. Yes, I'm king on my own. No love, eh. Only need money. You the gold digger, no go fuck yourself, girl. Bengal shaya pelele. Kota vele pelele. Yeah, ha bengal shaya pelele. Yeah, kota vele se pelele. Yeah, bengal shaya pelele.